amafanga uyazwe ingongomela amafanga uyazwe ingongomela amafanga hey nangu mapanga ekhalesikini hey nangu mapanga ekhalesikini nangu mapanga ekhalesikini uyingongomela uyazwe ingongomela uyazwe ingongomela yini mapanga ekhalesikini Mapanga kaleskini Yini mapanga kaleskini Uyingongomela mapanga Uyazwe ingongomela mapanga Bashapoka majaza namatota khona phansi lokhule ngikhonele ngiphuma khona phuma phansi emkhoma zikadumeza Hayi lokho ngimatshela kancane bethi bawuyibambe mabe sengothini ngathi ngeke ngithinte bafana Hop hop Wawu ngakanani ngalezi khathi Uthini wamaphala umnandi kuba ujele Shitu shitu Uyazwe ingongomela amaphanga Uyazwe ingongomela amaphanga Uyazwe ingongomela Uyazwe ingongomela Hey nangu maphanga ekhalesikini Nangu maphanga ekhalesikini Nangu maphanga ekhalesikini Uyingongomela Uyazwe ingongomela Uyazwe ingongomela Yini maphanga ekhalesikini Yini maphanga ekhalesikini Yini maphanga ekhalesikini Uyingongomela maphanga Uyazwe ingongomela maphanga Uyazwe ingongomela maphanga Uyazwe ingongomela maphanga Uyazwe ingongomela Uyazwe ingongomela Hey nangu maphanga ekhalesikini Nangu maphanga ekhalesikini Nangu maphanga ekhalesikini Uyingongomela Uyazwe ingongomela Uyazwe ingongomela Yini maphanga ekhalesikini Yini maphanga ekhalesikini Yini maphanga ekhalesikini